sije hepona wako uchili usije tiliwa kwako
kaliwa baba yao.
International DJ, DJ Buntuki.
Akini mapenzi ya nishika moto, ukini guzo misifikiri.
DJ Buntuki.
Toto na pombe, toto na pombe.
Toto na pombe. And I'm watching the track 254 with DJ Buntuki.
Toto na pombe. Toto na pombe. Kenyo ako, ipatia wakao, ipatia stino bana.
Ghetto Superstars Entertainment. We on fire. This is another EJ Buntuki original mix.
Skizza the baddest mix from the one and only the champion DJ Buntuki. I'll say one love, man. Ghetto superstars Danny and Nyumba, nameless in the art. In the art. In the art.
Kama ni mapenzi, baby, nitakupea. Takudekeza mami, mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses, nimekuletea. They say umeniroga, but I don't care. Yeah, nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. And we live together, mtoto tukiwalea. And we grow old together, baby, that's my prayer. Cause you make my heart go far. You make my heart go pop. You make my heart go pop. You make my heart go pop. You make my heart go pop.
Heshima yako kuna wakuiva. Sina chakiti chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa pa. Sema utaka kuenda wapi, weekendi. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, gizani nona mwanga. Panga pangu wa panga, wako sina ujanja. Wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda.
International DJ, DJ Buntuki.
Dani moyo kama una pasuka.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wan pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kuile vasi aligiso, eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhambo.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi wan, mukwa nimekutamani.
Okuongo umeanza kunichocha.
Azi
Tisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Na ipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua, hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Moko na kitambi utawezana. Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wani kikupata. Nitakupenda kavile na penda tamba.
Napenda machali moko na swaga. Nikikwa shoni yako kupa.
Ghetto Superstars Entertainment. We on fire.
Just know that it's nothing. That I am a fancy, the trusting woman. Woman, woman. She be my woman, woman. Woman, woman. She be my woman, woman. Woman, woman. She be my woman, woman. Woman, woman.
Bontuki.
She be my woman.
I love my sus and I'm watching Drive 254 with DJ, DJ Bunduki. You already know what it is, baby. How?
Fire, baby.
Would you love me? Ukilina sankywa na haya. Would you love me? Girl, talk to me. Would you love me? I was tempted last year, fire. Would you love me? I'm drunk in your love,
drunk in your love.
Crazy for love,
crazy for love.
Die for your love.
Kufana mimi, cause I belong to you.
Girl, I'm drunk in your love,
drunk in your love.
Crazy for love,
crazy for love.
Die for your love.
Kufana mimi, cause I
belong to you. The girl I'm a dream. I love your body.
It's DJ Bunduki.
Natumai upo salama. Leo nanichukia hata jina langu takisikia. Nimekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii nakukosa sana. Corona imekithiri upweke umetawala. Hasa siku kama hii nakukosa sana. Natamani ningekuona angalau siku moja mwanzio nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja mwanzio nina kutu la mabusu.
No,
una causa ngapi? Can I with you? Oh yeah. Can I with you? Oh yeah. Oh, can I quarter with you? Time, quarter time. Hata kwa msimu angalau in time, quarter time. Leo unachukia unadharau in time.
Mi siko. No, I can't make it right now.
Oh baby.
Ghetto Superstars Entertainment. An international DJ, DJ Bunduki.
All eyes on me, all eyes on me, all eyes on me.
Nachambua njugu karanga. Najua why I feel, feelin' I feel. Waga najifua kabla kutanga. Na ukinipa mzolo bango, mzolo bango, mzolo bango. Usiniweke kwenye mabano, kwenye mabano, kwenye mabano. Mara nikipanda, ama pasenja u, ama pasenja u, ama kamanda, ama pasenja u, ama pasenja u. Kitu tam, moto. Kitu tam, moto. Kitu tam, moto. Kitu tam, moto. Tam doro, tam doro, tam doro.
Wanapenda hao ya bunduki.
Kwa celebrity Kenyan kujitolea, kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasema wanakonea, kawa ni mjanja itabidi umezoea. Watakutusi ndio ukach na wacheki, wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe, kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukua celebrity garama, jua kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama, sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu, cause if it don't kill you they na kujenga tu. Babado kuna fanzo na kupenda tu, azaidu sijali even though vile kuenda bu. Si neutral simple boy ka kila siku, but Kipchoge akivangu
what the same kuna msiku. This is Masa Uti Kenyan boy, Mr. La Vida Loca, and you're watching 254 Drive.
Kila hawajui nyuma yetu iza kinyele, lakini tunapambana. Kila mziki majanga lazima tuwa nene. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao.
Hey, kukua celebrity Kenyan kujitolea. Why? Your downfall ndo mbogi wange nangojea.
Really?
Lota kuchocha vloko juu na pepea. Pakesho kashitani watakukemea. Remember Esther Arunga na hazi yake Helen.
Yes.
So sad umefungwa jusaini mafelon. Wali trend tukawacheka when they needed help.
Why?
Tukaangalia when they busy destroying themselves. Nipoa tuweke imani kwa Yesu. Wo Jimmy Gates ya uona siku mrefu.
Hey.
Tumemtroll bila kujuliza questions.
Like what?
Like what if that nigga fell in depression? Papa Dennis alidedi tukamchangishia. Tuka type rest in peace tukimpandisia. Ati tuko sadwa tunajua tuvile alikapitia. Watu ni kutroll nika ujui kitu neza kufanyikia. Mwenye mwa amesha choka amedaizi. Jamatusi toka Twitter mbaka IG. Mini gangsta mkini troll I was ID. Buda OG wazogo shinda 5G. Mumefanya mbaka pozea amewacha injili. Ameacha kuimba mangoma za Holy Spirit. Jumna penda ongeza chumvi pia na pilipili. Tenova tena mtaki saimu na tuisiwilis. Asifu mekwa force kutazama. Nini fans in denial, so of course mnajifanya.
Futa kashi mwashindano, umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele, mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani, usikia wivu lipenda msewa kitambi.
Nobody can never take your place, you know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest, why they try to hate me. Baby, just tell me you got me, and I'll forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto kunipata toto.
Niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Toto si toto.
Nurojo rojo, apple of my eye na kuoma kimangoto. Alikuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wa kupati putheri ya mongo. Mtoto ni mkia, na metoka busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushkia. Ngupeleke murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na mazonko. Kwa koni merilax, metastaki nyoko 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 za warazi wanoko. Kwanzebu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi nya warastu naifunga kima
moto. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu.
Skiza Haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini ndo iliundwa heaven. Usiseme sikusema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakuwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sitainyonya kama nectar. Ntaimarinate na tomato sauce.
Yambie wanani.
DJ Bunduki, the champion.
Hati pinjo ya fene. Iyo mwunze sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple. Otali. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby love. Would you kiss me daddy? Baby, to my addiction, I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I could stay for a long time. Yeah, yeah, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow. You're like an angel from heaven. If you want me, let me love you. You got me dancing in the rain. And Sanzu's on the bed, baby. Do some harm. Give me love, you give me love, yeah. Do some harm. One time for my baby love, yeah. Do some harm.
Yeah. Ivo ni gusa vila, kuni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you're better than them. Ivo ni gusa vila, kuni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you're better than them. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around.
My wine up again and again.
Okay.
And again and again and again.
A boom shot.
Hey, yo, Anto.
You know the dance or the thing so. Everybody juggling again so. Every girl in the building so. Frankie the young khaki a killing ya.
Sound the replay, Mr. DJ, make we jam all night.
Big up, big up.
Nice and easy, we a do it in a rubber dub style.
Hey, take a girl and again we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. In a different pattern and style we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. In a different pattern and style we a jam.
In a the music again we a jam. Sound boy a sound mad again pon the track. Everybody dem a dance again but we drop. Feel the vibe anytime Zilla Frankie a come.
It's a mad Zilla vibe all of the you. Boss a lanka me the dance all beast. Every time me step around pon the rubber that me one couple up with me girl dem there. DJ Thomas pull it up, make the girl them scream, oh yeah. Cause it's a big man king of girl in a the place. I mean no do no baby sitting here, set up the pace.
Sound the replay, Mr. DJ, make we jam all night.
Hey. Big up, big up.
Nice and easy, we a do it in a rubber dub style.
Hey, take a girl and again we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. In a different pattern and style we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. In a different pattern and style we a jam.
Rich and clean, we a step in a the party. Bounce and push and make we kickstart the party like so. Cause we only live once right now. Yes, we only live once. Say your selector, rewind and come back again. Watch how the girl dem a wine up again and again. And again, and again, and again.
A boom shot, hey, yo, Anto.
You know the dance all the things so. Everybody juggling a kid so. Every girl in a ship building so. Frankie the young cocky a killing ya.
Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki the champion. DJ Bunduki the street champion.
Toto huyu ni atari, shule ni nilisoma nae. Kima pezi ni odari, wengi watamani kuwa nae. Toto huyu ni atari, shule ni nilisoma nae. Kima pezi ni odari, wengi watamani kuwa nae. Wake nimetia nanga, sito tanga tanga e. Wake nimetia nanga, sito tanga tanga e. Mtoto rangi fantasi, alo, fantasi, alo. Anapendeza fantasi, alo, fantasi, alo. Tunapendana, paka wanasema tunafanana. Sisi tunapendana, paka wanasema tunafanana. Namuita champion lover, ameziba zangu mboni. Amenibeba kama bulldozer, na wengine misioni. Kwake nimetia nanga, sito tanga tanga eh. Kwake nimetia nanga, sito tanga tanga eh. Mtoto rangi fantasi, hello fantasi, hello. Anapendeza fantasi, hello fantasi, hello.
Stars Entertainment.
Guess what mood I'm in? Need you like my oxygen. Let's go somewhere we can be, just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane, higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way, oh no. It's true, see I'm in the villa, now I need to. Kawaida, I'm in a playing it cool. Kawaida, I'm not playing it cool, but I'm so foolish. When it comes to you, when it comes to you, you, you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to loving you.
siku plan ku go this deep kufika e-stage squangim tuneka feelings angu kwa display but kwa future naona party na wedding cake kunyu kitu perfect ineza happen by mistake. I'll be the realest skudanganyi but you can't be the realest bila honey kujiambia loneliness never killed a G na compensate na chain mingi kama Mr. T. Uneza gesile muda min nasikia tutafte beach mali cool again tukapigwe na caprice kama do the game please never leave again. Where? Lift me up
anytime I'm down, anytime you're around me, I'll be DJ Bunduki, the street champion.
Fire, baby. Oh, mi amor. Ina no si ye ye liona. Sina la kuofa, se ne mapensi a dati.
Alia con a yelewa. Uala usija, kine kubalu lifio. Wako ni meloa. Ida ni mitele, anika jisamia. Oh.
Somebody just I'm a lighter, lighter.
DJ Bunduki, the champion.
Glass, glass, Cuba nazo zimewaka. Cash, cash, waiter wechafua hapa. Shot after shot ni long night. Meza iko messy tuna ball na bakosa baka. Pay the price, wacha leo mini chinize. Mbota ni presidential, hakuna mavice. Dondo bado ni ile, bado tuna rise. See the feeling is amazing when you choose wise. Bado na shika na washika jiwa back then. Front row na mistari zilichorwa back bench. Walitupa bupi fowa tupe shangwe. Sa tumefika, ona chorus
ni ya kawe. Nimetoka mbali na matali na mamazi hadi ya nidema if I'm today. And anything them I need for me come unconditionally. Love today, I give my all for them. Them are right for me, I'll leave it. And if you say you never did it, then you never really did it. You're there from today. From today, from today, from today. Yonder, from today, from today, from today, from today. Yonder, from today.
DJ Bunduki, the champion.
From today, mindio, from today. Mifanya ngoma kali, mindio, song kore. Kopendi ngoma zangu, basi, go away. Mushinda kama Red Bull, niki fly. So nipate kwa bank, niki bank madola. Mfuke piki tizi jo inanona. Na haikuwa hivi, yani ni mola. Sasa ona, ona, oh my guys, the ballers.
Girl, them, Leoni na do. Show up tonight, tunadili dali do. And my man, them, Leoni na vum. Pull up tonight, kuna mizinga waruru. Girl, them, Leoni na do. Show up tonight, tunadili dali do. And my man, them,
from the world famous DJ, DJ Bunduki.
From about this,
from today,
about
from
this.
Today. And up from today.
Corona rao, saga vlo jara.
Kukuru, kukuru, kukupakara. Yaka jogo pameleta mohatara. Shagara, shagara bagara. Gombre, shalala. Samoja. Ni samoja. Samoja. Ni samoja.
Kona te moja mosi makara. Misi babako naita nani kijana. Liza nyanyako izo max shigana. Okoko kona lines na yeni kipara naka. Jesus neza kukross naka. Mawano neza kuflos naka. Omo niko ontos naka. Tomato neza kusos.
Kukuru, kukuru, kukupakara. Naka jogo pameleta mohatara. Shagara, shagara bagara. Gombre, shalala.
Samoja.
Ni samoja.
Kiraka sina hanza kunyiko na fracture after jam jam ulibonya kwa kichaka uko handsome ndoto joni rapture bila rapture hare 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 chap chap hare chap chap mare 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 hamsa mare hamsa ficha nare kwa kinyasa nina answer.
Your DJ's favorite DJ, DJ Bunduki. For more party mixtapes, follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bunduki.
Nataka pati alijali wakithamini hivi ni kwa nini? Hakika mwanamke akipenda kweli tapigana vita vingi hainusuru penzi. Hivyo nampendea nini wakati kila kutwa nakuuliza unang'ang'ania nini? Ni dhahiri subira na heri tovuta.
Wanaume wengine ni kama nguo nzuri, kitrai mwili laika hii
sina amani. Shusemacho ni waongo, fight for your lover. mapenzi love.
Unastahili bora, mwanamke anahitaji matunzo.
Yela, yela, ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo.
Changu chako, chako changu minawe, na wewe.
Tena niache utoto, kutwa kucha machangu nikuowe.
Takuwa shuja wako njako liwaza, takufariji mama. Ukini touch mama, nipigie simu ya
tena nitakuwa shuja wako mama,
takuliwaza mama.
Nitakufariji mama,
nipigie simu ya
nitakuwa shuja wako mama,
chakuliwas mama.
Nitakufariji mama,
nipigie simu yangu.
Hey, what's up people, this is Easy Girl and I'm coming and I'm hanging out with DJ Cut Well, but y'all keep up the beat. So
tell me exactly. Yeah, 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 yeah.
It's a Friday night, ita wenza kuwaambie. Kuna party tonight, no time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwanasi wako, na uchunge usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show, nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the oddie dance. And shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Kibamba sana wapi nduru wewe. Una kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Form ni kutesa.
Na tese, na tese, na tese. Cheza.
Cause leo ni kutesa. Cheza. Form ni kutesa.
Yeah, niko na form. Usiku to dawn, bogi kuzon, imewasha kingdom. Keti mbatu kukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, nadia up and you don. Tho simpati kufon, nasikia ako salon. Tulom indo the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Sile si hu perform, rende pia ni wrong. Niko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes chati weki sukari. Plan size imetufikishia uko kari yako. Walevi wa shanza kulewa wamekali ya floor. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize ganji dumtatu rudi kalesa. Waganesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha.
Superstars Entertainment.
Sana kiafiku na nimaliza mtani kila siku na leta shida. Ngozi laini rangi meshika. Macho nazo zinanchizisha. Nikikuona jami na chemka. Nisipo kuona bina chemka. Usheze mbali weni wangu. Mtoto getikali karibu kwangu. Mwili yako nependa hivo.
Nyele zako nazipenda hivyo, mabua kubwa naipenda hivyo, haga pia naipenda hivyo. Mwambia kizungu wacha kabisa, sitaribu kublitz, utatisha. Niko na wewe bamba tu bamba, kinacha kichangu tenda.
Ziggy ziggy zaga, you are my African woman. Ziggy ziggy zaga, you are my African woman.
Baby go gaga, hey. Nishike kidogo tena na swaga,
yeah,
yeah. Baby go gaga, hey. Nipe kwa mpigo vile na itaga.
Kila
siku kwa tu holiday, toka Monday to Monday,
hey.
Unataka bere mende, nitakupa na tende.
Nakwenda yo style yako, na uzuri wako, ndani uko moto moto, unanijaza joto,
hey. Shuka chini chini mina penda.
DJ Bunduki the champion.
Yo, what's up, yes, out to Seoul, my name is 254 Drive, and I'm talking on the double, that's what's up, yes, so this is the land of the Gambians,
the Gambians!
Love you.
Hello, 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 hello.
If you get to hear this song, somebody loves you.
Put on a band-aid.
Send it.
Hello, 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 hello.
Bunduki the champion.
Lakini mapenzi ya nishika moto, ukiniguza misifikiri. Baby kiwa chuma wende zima moto, wacha wapate kinyongo. Wakichoka tupatane moro, wamechinda wakileta zogo. Wanapiga domo kila soko. Baby wane kode ulpida mugongo, usijali mama, kada viungo. Kale wana kifika ya patia, make you feel nice in your body.
Ziongaze tawila Umeni cheta fendo mimi mdomo kwako kawisina Umeni teka haliso Pushani kata kata nyongo mani tuanga na minina Telina kata mauno Promise, promise Utakuwa na me too And I promise, promise I'll be ready for you
Yeah, we got your brother. Mm-hmm. Kari zaidi ya donut anasha simba wenu manyasi menu haina ganyama sishobo kia tango mazikiguma still sasi spendi mazoe talking chenga no chuna unabivoshwane uja uyu mwikendasi kama takinyo aja cha waswasi na kama tingali nazima ita taxi it's all on me but don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa Nguza self nita kukacha
Watoto na pombe Toto na pombe Toto na pombe Nilichofata ni Watoto na pombe Toto na pombe Pombe Toto na pombe
Nita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani yeah. Ah, nona umevamini Na unashinda ukivu, tavuta chini Niyo haga inainua, sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali beini talipa yeah. Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kingfisha hey, If you know, you know, you know. Kingfisha pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo Manyunda leo, watoto na
vileo Mbibushuni, kuja uyu mkenasi
Kama takinyo aje cha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi Kuma namba Penda watoto wenye darasa Nguza self nita kukacha
Watoto na pombe Toto na pombe
Mambo vipi zusumela hapa na unatazama 254 toto Drive na champion DJ Bandoki DJ Bandoki
Watoto na pombe Toto na pombe Toto na pombe
Bandoki
Umetupata kwa shere Unanura nura Tuko bize tunakunywa kunywa Ni muda kufurahi na kuruka ruka Kama masai na kupandisha misuka Tafuta toto 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 Jimwake kwenye flow Paka majogo Usione so Ebu tafuta toto 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 Jimwake kwenye flow Paka majogo Usione so Tuitaga mapopo Bila tuko live Tuko live Kila kitu krokoto Tunakula live Kula live Wala tuitaga mapopo Bila tuko
Back it up, girl. Your body nice, I just look. Losing up the interesting. The way you killing them. come in, no, me can manage. Yeah, we take you on the first leg. Now me not you what you are, out of complaint. So baby girl, wine slow, take your time now. Show them what you got to see, feel shy. Eventually not you want it, I gonna be lucky too. Back it up, cookie, back it up, girl. Your body nice, I just look, losing out the interest. Why you killing them?
Ghetto Superstars Entertainment.
Watu wake, aje watu wake. Sada na watu wake, aji watu wa Yesu. Mungu na watu wake, aji watu wa Yesu. It is what it is. Oh, nika fulani amevuka na kashamba ya fulani. Nana kana mbele ya inchi hadharani. Fulani amekula fea fulani. Na vile boy child amejipanga hapa nyumbani. Najua kura fulani zitapigwa na watu fulani. Umatokeo itaonyesha mtu fulani. Mika hatuna say no more. So what is love?
DJ Bunduki the champion. It's your music, baby.